This is an MUT Radio podcast.
It's time for MUT Interfaith. It's time for Interfaith Table. Kanti ke nje ngiyathanda ukuthi senze show ukuthi we are well prepared, we are well organized, because this is khasa manje isikhaso ukuthi ngempela sikhuluma ngezimo vele esihlangabezana nazo, sikhuluma ngezinto vele ezithinta nakanjani abantu abazalwane nje bebonke. So it's very important ukuthi ke sithi nje singene kulezi zinto sibe sesazi ukuthi you know what, usibanibane uyihambile indlela and futhi wanqoba ke ngo 1 no 2. Bakhona ke nakanjani ke abazalwane bethu esibe sinabo ke namhlanje kule ngxoxo la endlini ezomsakazo. Sinaye unomzamo let me just do this le justice le ngendlela ke e bright na ngendlela ke e right. Sinaye unomzamo wa kangcongo, sinaye ke unontokozo Mpukazi, sinaye ke na kanjani ke uPhumla Ntshutsha. It's Ntshutsha, right?
Chucha.
Chucha.
Minus N.
Minus N. Ngiyabona sabathi ngithi ngiyachecka lana uChucha uyi artist. Manje ngisefuna ukuthi ngenze izinto ngendlela ke e-right. Kodwa manje ngibona ngile ngichithwa la, ngichithwa la. Ngiyabona ukuthi ngibhalante wrong la endaweni lezi zokusesha phela i-music. So ngiyathanda ukuthi nginibengele abazane, nginamukele kwi-MUT Interfaith Table. Ngiyabingelela Ntshutsha.
Amen.
Ntshutsha, yes.
Kingdom greetings bazalwane, siyabingelela. Emsakazweni waseMUT siyabingelela kakhulu, sisinobuhle ama guests esinawo onke beautiful ladies ngesonto ekuseni. Amen.
Hallelujah. Ngiphinde ngibingelele futhi bonke umzalwane yaphaya ngaphesheya uNgcongo unomzamo Ngcongo, ngiyakubingelela egameni leNkosi uJesu. Amen.
Thank you Jesus.
Hallelujah. Kunomzane ke ofike nje early on time ngendlela eyisimanga, ngiyathanda ukuthi ngimbingelele ngimamkele ngendlela ke manje professional emsakazweni esinamandla kakhulu. Amen.
Amen bazalwane. Igama lami nguNontokozo Mbokazi, okhonze CFCI, a worshipper.
Hallelujah. So our today's topic is based on indaba yokuthula as abazalwane. There are so many predicaments that you come across as abantwana bakaNkulunkulu, but then singakhulumi nawo. Kodwa ke ayinto e serious, because laphaya ezulwini indlela ekusensitive ngakhondlela ekustricting ngakhona, ngisho ibala lingakuvimba ukuthi eternity yakho ungayidli endaweni ke e-rise, but uyidle ngenyembe. So kubaluleke nalo mabala ekubonakala ngathi amabala ngeluzo, but singene kuona sikhulume ebese siyathola futhi sixazulula ukuthi ke kwabahambile ngaphambili benza kanjani ze bakwazi ukuthi ke banqobe lezo zimo lezo ezikanjalo. So ngicane sidingide ludaba ukuthi ke if you come across isimo esikanjalo wenze njani. Ngicela nje ukuthi nje siphatheke nje, kube nje ingxoxo nje yethu nje sonke esikhona la. Mhlawumbe ukhona akwadlula isimo esikanjalo sokuthi nje kube khona umzana obona ukuthi angihlalisene kahle naye, but then ngiyafuna ukuthi ngimgcine ukuthula kaKristu ngoba ngithenjisiwe nami nje bangamkela uKristu nje, funa ngibe nalokuthula. So wenza kanjani ukuthi ke ukwazi ukuthi ukumaintain ukwamkele back?
Amen bazalwane.
Amen.
Ngiyanibingelele egameni leNkosi Jesu Kristu.
Mm-hmm.
Ukuthula singakubona ukuthi ikhathi eziningi kufanele kuphume kuwena.
Hallelujah.
Yes. Uma nje ubona ingqokozelo around you, because you are the person that wants this peace, you must be the one who's demonstrating the peace. Eventually, the people around you will take whatever that is coming from you. Because ukuxokozela, uqhubeka ukuxokozela nalabo abaxokozela nayo, akusiza kunayo solution.
Yes.
Lithizwe kaNkulunkulu uJeremiah wathunywa uNkulunkulu ukuyowonisha abantwana bakhe ukuthi abashintshe ekukhonzeni iThixo. Kuthiwa emva kwalokho uJeremiah wabuye eseyinto ongayiyazi, ngoba he was trying to tell people the message kaNkulunkulu and abantu treated him so badly. Wagcina nje naye esedidekile njengabo. Mayibuya ubuya ne-anger. Ubuya nje ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu uzoba sesayidini lakhe. Uwinile la. Lithi uNkulunkulu avela waphendula isimanga wathi, Jeremiah, peace must come from you. Must come from you. He was expecting for those people abaxokozela ukuthi kube yibona abalethe ukuthula. Kodwa uNkulunkulu wathi, and he went back bazalwane.
Yeah.
With peace now.
Yeah.
Kuthiwa abantu they listened, balahle iThixo, kwaphila izwe, kwayinto ongayazi bazalwane. So we cannot blame other peoples.
Mm-hmm.
We must always take responsibility to make sure that peace idalwethini. Amen.
Thank you so much. There was unantokozo wakambokazi uthi ke nje ukuthula uNkulunkulu wakwakhomanda kwinceku yakhe ayithandayo uJeremiah wathi ke maqhamuke kuwe ngaphakathi. Kahle kahle it's supposed to be like that as abazali, kodwa kwesikhathi ukubona ukuthi hey umzalwane uyanginyathela, ngisabathenga ngithi ngiyazincenga sengingedwa. Ngiphinde ngimbone futhi lo mzalwane. So esimene sikanjalo nje wena mncongo nomzamo wenza kanjani mhlawumbe ukuthi ukwazi ukuthi masisumbona ngoba phela inhliziyo iyavuka lento le ethi
Hallelujah.
So ukwazi kanjani ukuthi uyi-overcome eventually ugcine nje singaphlangana naye uhlangana nomzalwane omthandayo?
Thank you Jesus. Ngiyabingelela abazalwane egameni kaJesu
nomzamo
wakancongo esheshile osisi nobuhle. Ngibingelela bonke abazalwane sinabo.
Yes.
Amen. Ngiye ngithi ke mina when it comes to peace, lithizwe kaNkulunkulu, Jesus is the Prince of Peace.
Hallelujah.
So you have Jesus. When
already,
qala wena ube nokuthula. Yabona? Lokuthula ekukhulunywa ngako kuJesu, ngani no Jesu. Now you have this peace.
Yes.
Then share this peace amongst abantu onabo. Lithi bazalwane uJesu wasithethelela. It's a forgiveness, that's the key.
Yeah.
It's the love.
Because
uthando luthi ngizokuthanda noma ngabe ngiyakubona ukuthi unjani.
Yeah.
Ngiyabona ukuthi inkosi sakusebenza. You are still a child, usadlubisi. Angakujaji kunaloko akinginikizwi. Ngikunika uthando. Do you know ukuthi uthando conquers everything?
Yeah.
Uza wena uthunywe isitha. One thing understand ukuthi uma umzalwane uzongikhuba kuwena.
Yeah.
Uyabona? That's the kangaqale nje wena usiswami.
Yeah.
Ula usemzimbeni kaKristu. Simunye nawo kuKristu. So mawuza kuzi wena, it's the enemy. Angakabheki wena, ngibheka the enemy.
Impobhekene na yes.
The spirit behind. So angixabana nawo, ngixabana ne spirit ngoba silwe nabantu, silwa nemoya. Hallelujah.
Ngiyaxolela
ungakenzi. Ungakezi even ungagcina ungezanga ngimina uthi nomzamo ngizoxolisa. Sengixolele because bengawena.
Yes.
In a step ngiyakuthanda. Ngiyakhombisa mina lokuthula. Do you know ukuthi umwenza njalo umqedile. Uqedile.
Uyancibilisana la madimonyana la.
Namadimonyana ayabaleka. Ngoba ngizangize ngalendlela ozengayo. Mina ngize ngezu, ngeza ngothando, ngeza neforgiveness. Ngakubamba wawusisi wami. Ngathi ake sithandaze because umthandazo nawo conquers everything. Hallelujah.
Oh God Almighty. Siyabonga kakhulu. There was unomzamo wakancongo. We're still in it. 0681 678 8832. Make sure that you partake with us. Wenza kanjani to maintain a peace. Basho kabazalwane ukuthi it starts with you. If I'm getting nje uKristu kaNkulunkulu already have it. So it's for you to share lento le ekhona ngaphakathi kwena that you already have. I'm not alone here endlini zomsakazo. It's very warm. Abazalwane nje bathi nje hey kukhona ukuthula uKristu asinikeze kona kulonize. Kubalekile ukuthi singabazalwane lokho kuthula lokho kube ithina esikuvezayo kubona bonke futhi bukwazi ukuthi bugwinye noma ngabe iluphi uhlobo lwempi oluhlaselayo noma ke olukhona. Kanti kanje there is what we have on the table today kumhla ka 6 April 2024. Ngiyathanda ukuphinde ngibingelele ngibamkele emsazweni amandla kakhulu. Ngiyabingelela untshutsha egameni leNkosi Jesu.
Amen. Amen.
Hallelujah.
Greetings, bazalwane. So hey, this topic is very deep, bazalwane. It's so in my heart.
Yeah.
It is not for the faint hearted.
Yeah.
Uthi uJesu zamani ukuhlala ngokuthula nabantu bonke. Uma ethi zamani kushuthi ngisho nenkosi yasezulwini iyazi ukuthi it is so hard.
Yeah. Ukuza ethi mangenzeka.
Yes. Uthi hayi kahlenbo. Makungenzeka. Hayibo. Kushuthi lento it's so hard to do ukuhlala nokuthula nomuntu noma kuthiwa igazi lakho. Nayi into yasezulwini yabona mase uwamkela umoya kaNkuluNkulu wahlala kuwe.
Yeah.
Hayibo. Ukupha ukuthula abazalwane okungaphezulu komqondo. But akusho ukuthi ayifiki into efuna ukususa ukuthula.
Yeah.
Hallelujah.
Yes.
Iyafika yona. Mina ekukhuleni kwami till today nginosisi about 2. Niyazi ukuthi kuyalweka ngisho nosisi bakho enizwala nabo nobhut bakho ulwe nabo. Till today I have never fought with them. Sashintshisana nga even nangamazwi. I think lento yokukhola ngakhola ngisemncana ngithi yangena yangenza ngaba nokuthula. And lento yokuthula bazalane uyakubalekela angazi noma wena inosho njalo siswami othi uyakubalekela hallelujah. I've tried running away till the point la kwafika qathatha in my doorstep. Kwafika face to face ngomzalwane bazalwane ngimthandayo. Amen.
Yeah.
Yafika lempi kwacaca ukuthi ngilimele ngaphakathi angazi noma ngikhulume naye silungise noma senze njani. Hallelujah. But ngakhuleka kakhulu bazalwane ngithi Nkosi fix me ngizizwa ngekho right. And I ask God ukuthi God should I go to this lady ngikhulume naye noma ngithule ngimkhulekele ngizikhulekele nami. Hallelujah. Ngoba lento yokuthi ubuye uhambe uyobuza uNkulunkulu ukuthi what do you do mhlambi it's not a solution ukubaleka kulowo muntu mhlambi solution ukuthi uhlale and learn to ukubekezela in that situation. Ngama bazalwane angikhulumanga naye umncele wathi angingakhulumi naye. Kodwa manje ngiyambona every day. Njalo ama Sundays nangu lo muntu futhi ukhuluma nami engathi akwenzeka ngalutho. Uyayibona? Hayi ngafika bazalwane la uNkulunkulu engitshengisa khona i-elevation. Awungena esilingweni. Amen.
Amen.
UNkulunkulu engafuni ukukelevator. Every time ungena esilingweni you are being elevated.
Yeah.
Ngathi bazalwane I think kwadlula 2 months or so. Amen. Or it was 1 month. Yangitshengisa inkosi ukuthi ngiphasile bazalwane. Ngaphupha bazalwane an elevation ngathi I don't know ukuthi uNkulunkulu wayengikhulisa kuphi kodwa khona into yashintsha in my spiritual life. Angazi uNkulunkulu wayengipha mhlawumbe ngakho ngisakhola namanje angazi kodwa khona into uNkulunkulu akupha yona that time. Hallelujah. Ubekezela there's a reward. Amen. Yokubekezela uhlale ukuthula kwaNkulunkulu kuhlale kuwe. Amen. Malithi zamani webafowethu ake sizameni ngampela noma kuthiwa inyama ivumi noma inyama ilwa nawe kodwa uzame nje ukuhlala ngokuthula kuthi noma umuntu engakukhulumisi kodwa umbingelele uyakwazi ukubingelela umuntu engakufuni
umbingelela
cha
vuma
awu. Amen. Avela vumele phansi
engavumi
ungamuzwa. Amen. So lento bazalwane yokholwa idinga I exercise. You're not a believer by saying you are a believer. Amen. Mo umfundi ka Jesu mo uyi Christian. You must asibone lento yakho abantu bazobona uKristu ngawe. Athi nembathu uKristu. Manje uKristu ayinoxolo olimangalisayo. Kwa wathula walalela kwaze kwaba sekufeni. Manje ke bafowethu sizoya kanjani? Sifika nini ekuthenini sizulwele thina? Ngoba phela uyasilwela yena. Athi thulani mina ngiyonilwela.
Oh Lord.
Hey.
May the Lord have mercy on us. Hayi ukudla kuningi isikhathi asikho bazalwane. Hayi kodwa let another topic ayiphelile bazalwane ayiphelile because we need ukuthi ke uNkulunkulu asize endleleni singabazalwane. Sazi ukuthi ukukholwa kuyinkamba kona ukukhuluma.
Hey, akukhulu.
noma ngabe inyama iyavuma yabona le ndlela ehlezi sisho siyishumayela ukuthi noma inyama iyavuma noma injalo uKristu wayengayisho edla nje manje sibheke phasike nje ngikhumbula umkhulu kwalapha eGetsemane ekhuluma nabafundi bakhe ukuthi ke inyama ayivumi kodwa umphefumulo okubalekile kakhulu ukuthi ke sicindezele inyama because iyona esixabanisa noNkulunkulu kodwa simfuna uKristu kwelikamoya simfuna uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso haleluya. So there was our today's topic namhlanje ethike how to maintain peace as a believer. We are carrying on with this topic next week, same time, same guest. I promise you ukuthi same guest esebesi khona because le topic is very deep. At the end of the day we need to build the nation, we need ukuthi abazalwane behambe endleleni bakheke, we need ukuthi egcineni impilo ibonakalise yomzalwane. So our time is 57 minutes after the hour of 11. It's time yokuthi ke ngithi khomo noma ngithi khomuke angiphumi ngedwa before sidlale umusic wethu esiphuma ngawo. Ngiyathanda nje ukuthi nginikhumbuze ukuthi ke our weapon are not carnal as abazalwane. Kubalulekile kakhulu ukuthi singavumeli inhliziyo because ikhulunyiwe ngayo ukuthi inhliziyo yimbi ubani ongayazi, but uNkulunkulu uyayihlolisa. Kubalulekile ukuthi sithi surrender our heart to God ukuthi Nkosi, this is my heart, ngiyafuna ukuthi ngimthethele kodwa inhliziyo yami njalo mangimbona iyavuka le yanto ngibona ukuthi angakamthetheleli noma ngiyinkedwa nganakile sengikhohliwe iposition engikuyona, ngimfisela ukuthi engathi ngiyenze ku 1 no 2 baze bambona abanye ukuthi kahle kahle uyena owaye wrong. There is not the love uNkulunkulu akhuluma, there is not ukuthula uNkulunkulu asinikeze kona. So it's very important ukuthi singabazalwane sigcine sifinyelelile ngokwentando kaNkulunkulu othandweni nasebunyeni bokholwa naku ukuthula uChrist asiphe kona ezwini lakhe noma ke uNkulunkulu asiphe kona ngaye uChristu ofele izono zehlabathi. May the good God of Christ be with you in the name of Jesus Christ the Almighty. Same time, same place, and next week, same guest in MUT Interfaith Table. Amen.
This is an MUT Radio podcast.